Mwani mwani mwela konse kumumuli, takumananso mprogramino ya tisanture Bible on time mtengo parali pomutimamva maumulungwa kusantulidwa. Kodi maumulungwa, ama kupindula ni bwanji, kodi mkupindula ni maumulungwa menewa, kodi lero timva zotani. Mbale Osman Chilola Amanda, bwanji tikuita nini, kuti mtusogulele kugawula tralero po santura Deuteronomy chapter 8, kuyambira verse 1, dikulatiro wasu mu chapter 9 kwa lero. Cheni tikaleri mozi.
Mwachimwe mwendikulo njelani, komasu kukula njelani inu okonde duanzanga pa ulendo. Lelo, nitsikuli naso lante nguwa patali. Mene mulungu walola kutiti endeli mozi ndi inu. Ndieti sana pite patali, ndifuna ndikukumbu tseni kuti. Muprogramu ya pitai, timakambira na kuchokela pa Deuteronomy chapter 6 ndi 7. Mene tida awona za kutichipulu muto, ndi ubale umene umakala pakati pa muntu ndi mulungu, kudzera njira ya chikondi. Ndipo lelo, ndifuna kutiti kambirane. Kuchokela pa Deuteronomy chapter 8, ndipo tilo waso mu chapter 9 kulekeza verse 6. Momwe tione kuti zomwe anachita mulungu mbuyomo, ndi zomwe zimapereka chilimbikitso pa zatsogolo la munthu. Tsono mugawo lino lomwe tikuona Mose akufotokozaso malamulo okhudza chipembedzo ndi mtundu wa anthu zomwe zidzapitirira mpaka mu chapter 11. Tiye ndiyambe kuwerenga verse 1. Muzisamalira kuchita malamulo onse amene ndikuuza ni lero lino. Kuti mukhale ndi moyo, ndi kuchuluka, ndi kulowa, ndi kulandira dziko limene Yehova analumbirira makolo anu. Pano tikuona ana a Israeli. Mbadu watsopano uli kutsidya lija la mtsinje wa Yorodani. Iwowa akukonzekera kulowa mdziko la malonjezano, ndipo ali ndi chilango lako, komanso chiyembekezo chachikulu cha dziko limeneli. Ndipo pamene Mose akuakonzekeretsa kulowa mdzikoli, akualimbikitsa kuti avele mulungu. Verse 2. Ndipo mukumbukire njira yonse imene Yehova mulungu wanu anakuyendetsani mchipululu zaka izi makumi anayi. Kuti akuchepetseni, kukuyesani, kudziwa chokhala mu mtima mwanu ngati mudzasunga malamulo ake kapena iyayi. Pano mulungu akufuna kuti ana a Israeli akumbukire zomwe anawe chitila kale pamene anali kuyenda mchipululu kwa zaka makumi anayi. Iwo anayenera kuona mbuyo kuti cholinga cha mulungu chinali kuwakonza ndi kuwayesa komanso kuwaphunzitsa za chifuniro chake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mulungu akufuna inu ndi ine lero kuti tisayiwale zomwe mulungu anatichitira kale kufikira pano. Tele Paulo pa Filipi 1 verse 6 akunena kuti, po kulupirira pamenepo kuti iye amene anayamba mwa inu ntchito yabwino adzayitsiriza kufikira tsiku la Yesu Kristu. Tsono mau awa kutsindika kuti mulungu ndiye amene wakhala akutitsogolera njira yathu yonse. Mwa njira ina tikunena kuti mulungu ndiye watifikitsa pano tilipa. Ndiye ngati anatichitira zimenezi mbuyomo, kodi chilipo chinthu china chomwe chingamulepheletse kuti chitira zimene zili mtsogolo? Tsono tikunenetsa kuti pamene tikumbukira zomwe mulungu anatichitira kale, zimatilimbikitsa komanso zimapereka chitsimikizo pa za moyo wa mtsogolo. Ndiye mwina nkukhala ndi funso lakuti, kodi chifukwa chani mulungu anali kuzungulilitsa ana a Israeli mchipululu? Yankhundira kuti mulungu amafuna kuyesa mitima yawo, komanso cholinga chowatsitsa kapena kuti asakhale ndi mitima yodzikweza. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tele inu ndi ine sitiyenera kudabwayi pamene nthawi zina mulungu amalola kuti tiyende msautso ndi cholinga chakuti awone kapena ayese chikhulupiriro chathu pa iye. Nthawi zina pamakhala cholinga chakuti atitsitse mwina pamene tinadzikweza. Koma zoona zake ndi zakuti munthu nthawi yonse amadzikweza popeza amatama zomwe iye akuchita kapena zomwe anachita kale, kotero kuti amaganiza kuti anachita zonsezo pa iye yekha. Ndiye mwachifukwa chimenechi mulungu amachita choteka kumutsitsa munthuyo kuti azindikire kuti pa iye yekha sali kanthu ayi. Tsono njira imene amatsata mulungu ndiyomwe amachita munthu wosula zitsulo. Munthuyu amayika chitsulo mung'anjo yotentha kwambiri ndi cholinga choyesa mtundu wa chitsulochi. Ndiye mwa njira imeneyi mulungu amayesanso ndi kudziwa anthu ngati ali ake kapena ayi. Ndiye phunziro ndi lakuti munthu amene wayesedwa ndi amene Mulungu anga mukhulupirire. Azanga, kodi inu muli wotsimikizika mu mtima mwanumu kuti Mulungu amakukhulupirirani? Verse 3. Ndipo anakuchepetsani, nakumvetsani njala, nakudyetsani ndi mana amene simunawadziwa kuti akudziwitseni kuti munthu sakhala wamoyo ndi mkate wokha, koma munthu akhala wamoyo ndi zonse zakutuluka mkamwa mwa Yehova. Mawu awa amene tawerengawa ndi amene Yesu anayankha nawo mdierekezi pamene amamuyesa, monga tiwerenga pa Mateyu 4 verse 4 komanso Luka 4 verse 4. Tsono ine ndikuona kuti Ambuye Yesu akanapanda kunena mawu awa, kukanakhala kovuta kwa ife kuti titole maphunziro alikulu mndime imeneyi. Ndiye kuchokera ku mawu amenewa tipeza kuti Mulungu ndiye amene anatidalitsa ife njira zambirimbiri zosiyanasiyana mwachumaso chosiyanasiyana. Tsono tiphunzira kuti pamene Mulungu atipatsa chuma ichi cha dziko lino lapansi, tiyenera kudziwaso kuti kuli chuma chinaso cha moyo wa uzimu chimene chili mmawu a Mulungu. Anzanga, tiyenera kutsindika kuti mawu a Mulungu ndicho chuma chenicheni chimene ana a Mulungu lero ayenera kudalira kwambiri. Verse 4. Zovala zanu sizinatha pathupi panu, phazi lanu silinatupe zaka izi makumi anayi. Mundime ino muli nkhani yochititsa chidwi kwambiri. Ndifuna muone inu kuti ana a Israeli anali kuvala zovala zawo kwa zaka makumi anayi zosatha koma. Tsono mwa mawu awa ndikutha kuona ine kuti anthu ambiri mwayamba kale kudandaula kuti anthu amenewa anali kumangovala zovala zimodzimodzi zamaonekedwe osasintha kwa zaka zonsezi. Koma kunena moona mtima, kudandaula kumeneku ine ndikukhulupirira kuti kukuchokera kwambiri kwa amayi amene amakonda kusinthasintha zovala. Ndiye ndikunena kuti ngakhale panalibe zakusinthasintha kwa zovalazo, ife tiyenera kudziwa kuti ichi chinali chozizwa, popeza pa moyo wamba palibe chovala chimene chingathe zaka zonsezi zili mthupi komanso zosaboka. Komanso kuonjezerapa, tikuona kuti kwa zaka makumi anayi mapazi wawo sanatupe ndi matupi wawo sanakhale wonyozoloka kapena kuti amatenda-matenda kusweka zakudya. Ana a Israeli anali kudya chakudya chimodzi cha mana, kutanthauza kuti chinali chakudya chokwanira chokhala ndi mchere wonse wofunikira mthupi la munthu. Tere ichi ndi choziso chinaso chimenechi. Ndiye pano tikuona kuti mana ndi chakudya cha uzimu chomwe chili mawu a Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti mawu a Mulungu ndiwo mana amene ali chakudya chenicheni chomwe ndi chofunikira mmoyo wa munthu wa uzimu. Kutanthauza kuti mawu a Mulungu ndi chakudya chenicheni ndithu chimenechi chili ndi kuthekera chakupereka chakudya chokwanira kuchosowa cha moyo wa munthu. Pali umboni wambiri kudzera ma wireless komanso ma televizioni, misonkhano ndi mipingo mmene anthu amanena kuti moyo wawo wasintha pamene anava mawu a Mulungu. Tele tikunenetsa kuti Baibulo ndi mmene muli chakudya chenicheni chimene chidzakwaniritsa zofuna ndi zosowa zanu zonse popeza ndi omana. Haleluya. Koma Mulungu amafuna kuphunzitsa kuti mwa zinthu zimene anawapatsa zikhale chithuzi cha zinthu zokoma zomwe Mulungu anawakonzera. Ndipo anali kuphunzitsa kuti chimwemwe cha munthu sichili mzovala za moyo uno ayi, koma kukhala mchanjano ndi Mulungu ndi kuphunzira kuyenda moyo wachiyelo ndi mmaweruzo wake. Tsono ndime yotsatirayi tiona kuti Mulungu analonjeza wana wa Israeli madalitso ngati adzamtumikira iye. Verse 5 mpaka 9. Ndipo muzindikire mu mtima mwanu kuti monga munthu alanga mwana wake, momwemwe Yehova Mulungu wanu akulangani inu. Ndipo muzisunga malamulo a Yehova Mulungu wanu kuyenda njira zake ndi kumuopa. Pakuti Yehova Mulungu wanu akulowetsani mdziko lokoma, dziko la mitsinje ya madzi, la kasupe ndi la maiwe, akutuluka mzigwa ndi mmapiri. Dziko la tiligu ndi balele, ndi mipesa ndi mikuyu, ndi makangaza, dziko la azitona, amafuta ndi uchi. Dziko loti mudzadyamo mkate wosapereweza simudzasowa kanthu. Dziko loti miyala yake njachitsulo ndi mapiro ake mukumbe mkuwa. Mundimeyi mulinkhani yakuti Yehova akupereka chilango kwa ana a Israeli monga tate kulanga wana wake. Ndi cholinga chakuti mwa zimene akuyendamo azindikire kuti Mulungu wawo akuwaphunzitsa monga tate amachita ndi wana wake. Tsono chilango chimenechi chinali kuperekedwa ndi cholinga chakuti asunge malamulo wake, ayende njira yake ndi kumuopa iye, monga mwa mawu awa amene apezeka pa Deuteronomy chapter 6 verse 24. Tsono ndimeyi ya maverse 7, 8 ndi 9 ikufotokoza za dziko lomwe anali kupita ana a Israeli kuti ndilo dziko lokongola kwambiri popeza munali china chilichonse chimene munthu angafuna. Taonani kuti dziko linali ndi madzi ambiri monga momwe unali munda wa Eden, munda wa Yehova. Ndi dziko la mitsinje ya madzi ndi maiwe amene anapanga kuti dzikolo likhale ndi nthaka yopatsa kwambiri. Tsono ndikukhulupirira kuti Akanani amene akukhala mmenemo nda amene anakumba zitsime zambiri kotero kuti ana a Israeli ndiwo amene adyerere zipatso zake. Ndiye pamene tiona kuti dziko linali ndi zinthu zofunikira tiyenera kudziwaso kuti linali ndi zinthu zosangalatsa mmoyo wawo. Ngakhale kuti nthaka imeneyi inalibe miyala ya golide ndi silifa koma inali miyala yofunikaso kwambiri monga iron, brass imene tikuipeza pa Yobu 28 verse 2. Ndiye mwina nkufusa kuti tsono pali chifukwa chani kumatchula zinthu zonsezi? Azanga, Mulungu afuna kusonyeza kuti pali kusiyana pakati pa chipululu chomwe Mulungu anawayendetsamo ndi dziko lomwe awalowetsemo. Ndiye tikuphunzira kuti anthu amene Mulungu awayendetsa mchipululu amawatsitsa powakozekeletsa zokoma za mtsogolo. Mwa njira ina tikunena kuti Mose anali kuona chithunzi cha moyo wa uzimu, moyo wosasowa kanthu womwe uli mkudza mtsogolomo. Okwanidwa anzanga pa ulendo, ndiye tikutsindika kunena kuti mpingo wa mchipangano chatsopano ndi umene uli wodzazidwa ndi mzimu woyera omwe ukuonekera mwa zipatso zake zachiyero. Tele tikunena kuti kumwamba ndiko kudziko labwino kumene kulibe kusowa chine chilichonse, kumene kuli chimwemwe chokwanira ndi cha nthawi yonse. Ili ndilo lonjezo lomwe tikulipeza pa Efeso 1 verse 3 pamene pali mawu akuti wolemekezeka Mulungu Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu mzakumwamba mwa Kristu. Ndiye mwa mawu awa tikuona kuti Mulungu amadalitsa wana wake ndi zinthu zokhalitsa, ndipo zinthu zosakhalitsa zimango wonjezereka chabe. Apa tikutanthauza kuti madaliso a moyo wa uzimu ndiwo madaliso wokhalitsa amene amawonjezeredwa ndi madaliso a moyo wa dziko lino lapansi amene ndi wosakhalitsa. Chinthu ichi ndi chimene Ambuye Yesu anali kunena pa Mateyu 6 verse 33 pamene adanena kuti muthange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake ndipo zonse zimenezo zidzawonjezedwa kwa inu. Mwachisoni, anthu ambiri sitikutsata ndondomeko iyayi ndipo timasinthitsa popeza timayamba kufuna chuma chosakhalitsa cha dziko lino lapansi kenaka nkumafuna chuma chakumwamba. Ayi, siziyenera kukhala chomwecho. Tsono pano tikuona kusiyana kwakukulu kumene kuliko pakati pa mtundu wa Israeli mchipangano chakale ndi mpingo watsopano mchipangano chatsopano. Kusiyana ndi kwakuti Mulungu analonjeza mdalitso wosakhalitsa kwa ana a Israeli umene unali chithunzi cha mdalitso wokhalitsa umene ukulonjezedwa mu mpingo kwa mchipangano chatsopano. Azanga, pamene tika maso athu pa mdalitso wa chuma chokhalitsa timapeza mtendere mu mtima mwathu nthawi yonse. Ndipo ndikukhulupirira kuti tenda zinazi monga BPU imene yachuka kwambiri zikanenera kutheratu ndithu. Verse 10, ndipo mudzadya ndi kukhuta ndi kuyamika Yehova Mulungu wanu ndi kusasunga malamulo wake ndi maweruzo wake ndi malemba wake amene ndikuwuzani lero lino. chenjelani. Mungayiwale Yehova Mulungu wanu. Ndikusasunga malamulo wake, ndi maweruzo wake, ndi malemba wake amene ndikuwuzani lero lino. Kuti mutadya ndi kukhuta, ndi kumanga nyumba zokoma, ndi kukhalamo. Ndipo zitachuluka ng'ombe zanu, ndi nkhosa zanu, zitachulukaso siliva wanu ndi golide wanu. Zitachulukaso zonse muli nazo. Mtima wanu ungatukumuke ni mungayiwale Yehova Mulungu wanu amene anakutulutsani mdziko la Igupto nyumba ya akapolo. Amene anakutsogolerani mchipululu chachikulu ndi choopshacho. Munali njoka za moto ndi zinkhanira mouma mopanda madzi amene anakutulutsirani madzi mthandwe la sangalabwe. Amene anakudyetsani mchipululu ndi mana. Amene makolo wanu sanawadziwa kuti akuchepetseni ndi kuti akuyeseni kuti akuchitileni chokoma potsiriza pano. Tsono nkhani yonse tikuiona kuti Mulungu akuchenjeza pa mdalitso wa chuma chomwe chikudza mtsogolo pamene adzalowa mdziko la malonjezano. Israeli sanayenera kuyika maso ake ndi kukhazika moyo wake pa chuma chomwe adzapeza mdziko ilo ndi kuiwala Mulungu wawo. Okondedwa anzanga paulendo, mau awa akukudza so inu ndi ine lero. Kuti pamene tiyenda ndi kudya zonona za mdziko lino, sienela kuiwala Mulungu wathu. Tavana Ambuye Yesu pa Yohane 14 verse 2 ndi 3 akunena kuti, nyumba ya Atate wanga alimo malo okhala mwambiri. Ngati sikudali kutero, ndikanakuwuzani inu pakuti ndipita kukakonzerani inu malo. Ndipo ngati ndipita kukakonzerani inu malo, ndidzabweranso, ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha. Kuti kumene kuli ineko, mukakhale inunso. Anzanga, chiyembekezo cha anayi a Mulungu, ndi chakuti Yesu akubweranso, kudzatitenga ife, kuti chotsa mdziko lino. Tsono pamene tiwerenga verse 17 pana 20, ndi imene tipeze mu Yesu, wakuona ngati Israeli, akuchita bwino, malinga ndi mdalitso umene adawalonjeza Mulungu. Ndipo ngati sakuchita bwino, ndiye kuti Israeli sakumvera Mulungu. Popeza kuchita bwino kwao kunali kutsamira pakumvera Mulungu. Koma ngati sadzamvera Mulungu, akunena kuti adzalangidwa koposa mitundu ina ya wanthu yomwe inali mdziko la Kanani iwo asanalowemo. Komabe tikaonetsetsa, tipeza kuti Israeli ndiye anala ndi adichi langu chachikulu kuposa mitundu ina yonse ya wanthu. Pachifukwa chakuti ndiye amene anapatsidwa malamulo ndi malangizo okwanira kusiyana ndi mitundu inayo. Ndiye mwachithunzi ichi tikuphunzira kuti kudziwa chifuniro cha Mulungu ndiko kumene kumapeleka udindo kwa munthu wochitira Mulungu wake. Tsopano tilowa mu chapter 9. Mene tione zakuti Mulungu anadziwa zakulephera kwa Israeli mbuyomo. Muchaputa chimenechi Mulungu, akunika za mbuyo zomwe mbali woyamba uja unachita. Kunena zoona, mbali umene uja sunachite bwino ayi. Koma taonani, kuti Mulungu anausamalira mbali umene uja, mosa ona zofoka zao ayi. Okwandidwa anzanga paulendo. Ife, tili chimodzi modzi ndi wawacha. Popeza palibe chabwino, chomwe timachita pamaso pake. Ndipo Mulungu amatipulumutsa ife, chifukwa chakuti ndife anthu olephera. Mwina ndifunse inu okondedwa, kuti kodi mumadziona kuti ndinu olephera pamaso pa Mulungu? Verse 1. Imvani Israeli, muli kuwoloka Yorodano lero lino, kulowa ndi kulandira a mitundu ndi mphamvu akuposa inu, midzi yayikulu ndi amalinga ofikira kuthambo. Anthu akulu ndi atalatali Anaki amene muwadziwa, amene munamva mbiri yawo, ndi kuti adzayima ndani pamaso pana Anaki. Taonani pano Mulungu akuwawuza ana Israeli zoopsa kwambiri kusiyana ndi mmene anaperekera lipoti loyamba lija. Mulungu amadziwa bwino za dziko limene lija, ndipo amadziwanso anthu amene anali kupezeka amenemo. Koma Mulungu amafuna kuti ana Israeli akalowe ndi kulilandira likhale lawo lawo. Mwachisoni Israeli sadafune kulandira dzikoli chifukwa chosowa chikhulupiriro mwa Mulunguyo. Chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti Mulungu amadziwa anthu opezeka mdziko limeneli ndi zovuta zake zonse, koma anali kulimbikitsabe Israeli kukalowa mmenemo, chifukwa anali nawo pamodzi. Okondedwa, tavani mawu awa amene adanena Martin Luther. Iye adati, munthu mmodzi wokhala ndi Mulungu ndi woposa chigulu chopanda Mulungu. Haleluya. Tele ine ndikuona kuti mawu awa ndi amene atilimbikitse ife tonse, kuti pamene tiyende ndi Mulungu tili ndi mphamvu zoposa chigulu cha anthu amene angokhala powamba. Tsono tionani kuti akhristu ndiwo wochepa mdziko lino, koma popeza tili ndi Mulungu timapambana chigulu china chonsechi. Verse 3. Mudziwa lero lino kuti Yehova Mulungu wanu ndi amene awoloka pamaso panu ngati moto wonyeketsa. Iye adzawawononga, iye adzawagwetsa pamaso panu, potero mudzawapirikitsa ndi kuwawononga msanga monga Yehova anawankhula ndi inu. Tsono tavani Mulungu mwini akutenga udindo wopirikitsa anthu amene anali mdziko la Kanani pachifukwa chakuti dzikolo ndi lake, analenga ndiye. Iye ndiye amene ali ndi ulamuliro pa dziko limeneli. Tsono ife tiyenera kudziwa kuti Mulungu ndiye amene ali mlengi wa chinthu china chilichonse, ndipo ife ndife zolengedwa zake. Verse 4. Musamanena mu mtima mwanu atawapirikitsa pamaso panu Yehova Mulungu wanu ndi kuti chifukwa cha chilungamo changa Yehova anandilowetsa kudzalandira dziko ili, pakuti Yehova anawapirikitsa pamaso panu chifukwa cha zoyipa za mitundu awa. Chimene akunena Mulungu ndi chakuti akuwathamangitsa a mitundu ina chifukwa chakuti inali mitundu yoyipa, koma sitikunena kuti mtundu wa Israeli unali wabwino. Ayi, ndiye uthenga ndi wokuti Mulungu sanabwere kudzalanditsa mtundu wa Israeli chifukwa chakuti anali anthu odziwika bwino. Mukumbukira kuti anthu awa anali wochimwa ndithu, koma pamene analira kwa Mulungu mwa Igupto, iye anawavera kulira kwawo ndipo anapita kukawatulutsa mdzikolo. Tsono pomaliza, ndifuna titsindike mawu awa kuti Mulungu sanatikombola ife chifukwa chakuti ndife olungama, koma anatipulumutsa chifukwa cha Yesu Kristu amene anadzipereka yekha sembe pofuna kuwombola moyo wanu ndi wanga. Tere lero tilekeza pano, koma timaunika Deuteronomy chapter 8 kuyamba verse 1 ndipo tinalowa mu chapter 9 tilekeza verse 6 mmene timaona zimene anachita Mulungu mbuyomo kuti ndizo zimene zimapereka chilimbikitso cha mtsogolo kwa moyo wa munthu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimwambiri pale Osman Chilola Manda potitsogolera kusanthula Deuteronomy chapter 8 ndi 9 talekezera verse 6 ya chapter 8. Ndipo mprogramu yathu yosateleza mvako zina ndi zinanso zotsatira zokhuzana ndi ana a Israeli momwe Mulungu adagwisira ntchito kapena pa zomwe iwo adakumana nazo. Kwa lero tisiyani pamenepa, makera athu ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo kakhala ma SMS 0833 500 222, 0833 500 222. Ambuya udalitseni.